It's vanilla flavor.
Nilichokosea ukaniweka gizani, hata siamini moyo kakufuata ulipo, kautupa gizani na mwili kutetema, kinije akilini ni kwa kumta njema chonikuvushe mbinguni. Hivi ni nini mapenzi kunipokile? Mama so fresh, so fresh. Mama so fresh, so fresh. Nyurumie, Johnny King kwa baridi sina mbawa. Maskini mie, isha ona wengi la wendo yangu dawa. So fresh mama, so fresh mama, so fresh mama, so fresh mama, so fresh mama. Fresh ma, ma, so fresh ma, ma, so fresh ma.
Yeah, yeah. Anai boy, mtu mzima minalia, moyo wangu shaumia, nashindwa kuvumilia, mwisho ndo unakaribia. Said you be my two in one now, sasa problem watagwa, wanidunga usiku mchana, na mshalera my baby show me love,
show me love.
So fresh, napiga unalenga ukishika unakata unafanya na hema na so fresh. Ni wendo unapenda na wendo nitenda kahindio wajenda. So fresh,
mama so fresh, so fresh. Mama so fresh, so fresh. Nihurumie, Johnny King kwa baridi sina mbawa. Maskini mie, nisha ona wengi.
Mama, so fresh ma, ma, so fresh mama, so fresh ma, so fresh mama, so fresh ma, ma, so fresh mama, so fresh ma, ma. So fresh, ma.